Kuna wengi walitaka kuona, ila Mungu naye kapenda sana sana, hawakuona. Mwezi wa Ramadhani meletwa na Rahmani, tufunge tuswali tusome Korani, tutoe zaka tuwajari masikini wasojieza. We Mola Rahmani, oh, ijalie riziki na nyumba yenye amani, ah, kwenye majaribu mimi mshinde shetani, oh, kwenye imani yangu pia nijaze imani, Allah.
Mwenzenu shachao, kunywa pombe shachao, kuonea wanyonge shachao, shachao. Niseme nini nitaangalia, nitukane nini nitaangalia, niseme nini nitaangalia, ninaswaumu najizuia. Ya Ramadhani